alino mukisa uli atamukama atambulira makubo ge
itakatonda wange
kubango noli emirimu gye mikono gyo oliba wa mukisa era olirabe ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike itakatonda wange ninanwemira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi katonda is my defender we waba numba kwempita katonda wange Mungu mpamanyi ayi katonda oh luno lutalo lwendi mukwetaga okumpanirira mukama sitani akute kanisa ajiuya yuya oh bali mu maso ge bafukamide bakuba mavi bakwerabide ebirowoozo bibali ku bugagga bokka obutalina fayida yadde abamu gye bajja obugagga babuzaabuza naye senjagala bubo ayi katonda sitani tajja kunfukamiza obugagga bwe bwabyoya otoka nga bisanja ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba kyenva mpeereza omu katonda wange w'omukulu yeye katwanira ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinza katonda wange ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi katonda wange is my defender we waba numba kwempita jagala nkusinze nga gwe watonda gwe wabumba amawanga nga gambenga tibuli kimu okisinga oli katonda munene newe wataba mmere ndiba mulamu gwe wagamba ogalulira ani kati ng'obulamu nabwo waayo gyali nsinze omuna nti kuba nnemesa kwempita ddadi wendi wabyange yenna oyo yamanya byenkola yampa yankunganyiza obugagga obutalina buyinike sitani mulimba ebibi ebiri mu katemba omutima gwe gwashuma alabika talina magumba sinza omu katonda wange ali mukulu talivamu mukama wange byonna bisinga ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike itakatonda wange ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi katonda wange is my defender we waba numba kwempita itakatonda wange mukama katonda nkwebaza okununulanga nikusinza nememe yange yonna obutaweramu nawaayo omwoyo gwange sirikusuula omutima n'omubiri gwange birikusinzanga nkozesa kyoyagala taata sirikutenguwa nasigaza kwesiga gwe mukama atajja kujulukuka bandeeta kamatanta bajja kusaanuuka bakimanye nti olinga lwazi tosobola kusirituka mukama mu nsinga olusozi sayuni yamanyi bwe ndiba yamanyi bwe ndiba oyo katonda ataleka baana be kulya butanga nsaba buli kyange naluŋŋamya byamanyi bwe ndiba yantegekera byenkola byonna byategeka byenkola katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo byamanyi bwe ndiba byamanyi bwe ndiba oyo katonda ataleka baana be kulya butanga yategeka byenkola ekka gwe nsaba buli kyange naluŋŋamya yamanyi bwe ndiba yantegekera byenkola byonna yategeka byenkola. kusana